Dum 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 do dum do be do dum 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 do dum do be do dum 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 do be do dum 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 do be do
Come
dum dum
softly,
dum do
darling.
dum do be do
Come
dum
softly,
dum do dum.
To me, stay. You're my obsession forever and a day.
Ooh. I want you to know I love you so.